Goodness Touch. Music Production. Mimi nataka mapenzi, baby. Come close my boo. Hey, wewe. Mimi nataka mapenzi, baby. Come close my boo. Hey, yeah. Hello, sikia baby, na kuelezea mpenzi lako. Mwana mimi nabaki moja na umatuwe wawili. Fitiro kundo yawe, come closer baby, we mgore wanje. I love you all the time, na kukonda chani madari. Guno mutima wabu wangu leviro ozo nobye poganda wanga talava. So baby, come, 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 come closer. Mimi nataka mapenzi, baby. Come close my boo. Hey, wewe. Mimi nataka mapenzi, baby. Come close my boo. Hey, yeah. Banji banji benda meyo momo kwa no sivesika. Tunula mumaso mpola mpolo manye. Yeah, baby, na sama mwe sikwa, baby, dale. Yekwe ya nalula nendo basi tichane. Wabula waponya kanzunzu, mali waposa kanzunzu. Umutima wangi nyaguru manyo, hey. Wanyingi na mumusai, noja bululubu chai. Bambi tochikeza, noneka. Mimi nataka mapenzi, baby. Kamkoza mabubu, njo. Hey, wewe. Mimi nataka mapenzi, njo. Baby. Kamkoza mabubu, njo. Hey, yeah. Vino vya dalo manzote, umukwano gwanguli rambugere. Onyonyo gero ntamute, wanagwe walonji wanchizute. You my stylus, to your love and die hard. Only name you to your call and end over. Over kubita joita waloba. Never give me a distance, be close or as romantic are you anointed. Bambi set me free from your love. Mimi nataka mapenzi, baby. Come close my boo. Hey, wewe. Mimi nataka mapenzi, baby. Come close my boo. Yeah, yeah.
Can I start on the beat?